sarawan ko sang dekada wagong jore bisibu piangi jagara nyong po venga venga puriro na pompo imbiranga amatendo gomberanga rocha eyo yonna mu bantu bangi n'abatomba gambe kwenkio gwe musumba waffe omukafiri genda genda temmanyi omusumba wange nasalawo mmanyi omuyinza akira abayinza bonna yeweekika omulungi taata nannyini biramu byonna ndinyuka mmanyi era nze embeera yange bwentyo bwe ndowooza bwentyo ebizibu yabifuule byangu bwentyo bwe ndowooza bwentyo ebizibu yabifuule byangu bwentyo bwe ndowooza bwentyo ebizibu yabifuule byangu naawe jangu kyusinze kabaka omusumba waffe bwentyo bwe ndowooza bwentyo gyebizibu yabifuule byangu bwentyo bwe ndowooza bwentyo gyebizibu yabifuule byangu bwentyo bwe ndowooza bwentyo gyebizibu yabifuule byangu naawe jangu kyomusinze 과야면 뭐야냐 난 게 답이라오 마마 감가 말아서 보인다고 가르치만 입안는 자리 지뽀뽀뽀뽀뽀 잖아 아마 뽀뽀나가 맞춰고 엠베라양의 졸지리 오뽀뽀뽀뽀뽀뇌뽀 시우가년 스키리사상에 꾸범부인산의 지지와 내산용비의 조이 에미렘베 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 웬초 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 웬초